za kale. Sanguloma pepe kale.
Ladies take over. It's the cutest DJ queen.
Kizamani kutoa kadi na maua
zilipendwa,
wanataka mani ukilipa unakwarua
zilipendwa,
ufundi kitandani soma guvu kujikamua
zilipendwa,
unafika ndani ujatoa masa unachanua
zilipendwa.
Wanawake wa leo wanataka mikakati, wanawake wa leo wanataka wanawake wa leo wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji akia Mungu wapati
zilipendwa,
mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi.
Hey,
kupiga chambo geto kono na deto sonche na kapeto manje ina mobeto.
Izo ni zama za kale. Sambulo mapepe kale.
Bolingolo molo
zilipendwa,
twanga chipolo polo
zilipendwa,
na maji ya kandoro
zilipendwa,
simba wa morokoro
zilipendwa.
Tani spati shikari kuru kabisa
zilipendwa,
hivi ukwapi embi dogo latifa
zilipendwa,
babu tale wapi papa misifa
zilipendwa,
squeezy party ya tuenda giki bisa
zilipendwa,
mpira na pele
zilipendwa,
tanu na nyerere
zilipendwa,
achangedere
zilipendwa,
alusi mabere
zilipendwa.
Eti uze nyumba wekeshi mapa, eti lazimishe yale kukata, sabuni kicherema
zilipendwa,
mabanda ya sinema
zilipendwa,
ibumba na mlema
zilipendwa,
Diamond na wema
zilipendwa. Izo ni zama za kale,
zama za zamani.
Sambulo mapepe kale
kale yo,
ngakina shogi dogi
zilipendwa,
chaneli ya analogi
zilipendwa,
ofiza cyborg
zilipendwa,
bandame ya nodi
zilipendwa. Unani bipungu pigie umeiweka vocha, ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena na madada wenye majina, acheni visa, unaita ukale dina, unakwenda tisa. Nywele za kichina, pochi za kwa zima, zena na betina, bashite kwa jima.
Izo ni zama za kale,
sambulo
mapepe kale,
na mitaba chani TV kwa jirani,
habira
ifani,
azari
haifani. Hiyo nini kunichunguza na ishi wapi? Nala chapati kwa maini ya umakati, utakunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki, samba mapangala
zilipendwa,
kifanki kajala
zilipendwa,
onyango na jangala
zilipendwa,
lufufu mkandala
zilipendwa.
Fyeni ni vidomo domo, utupia ni tunguli, kisa pesa za mbomo, msimu wa makufuli. Bongo mani yondo
zilipendwa,
sikinde msondo
zilipendwa,
magari ya udongo
zilipendwa,
abu walori yondo zilipendwa.
Izo ni zama za kale,
zilivumaga sana.
Sambulo mapepe kale,
TV za kichogo
zilipendwa,
wakina mandojo
zilipendwa,
wakina iogo
zilipendwa,
wakina tupogo
zilipendwa.
Eti msiba ukiona bundi, unataka kupagawa, tulale makundi makundi, kuogo popo popawa. Suena, nitampata wapi?
Zilipendwa.
Suena, wazile nyakati kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda, wengine wabeba vyuma na kuna malinda. Idi amini dada
zilipendwa,
miuno ya ichi baba
zilipendwa,
domo cha ijabu
zilipendwa,
michezo ya kibaba baba
zilipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa,
hizi zama za Magufuli si za Jakaya
zilipendwa,
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
zilipendwa,
fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa.
Wago mchungu Mr. Bini, wapi bambo, wale wasamiaji wa melini, wase wa ngambo, ifi ukwapi Benjamini, wa mambo jambo, wapete na muaporini, vita na rambo. Nanda mjela jela
zilipendwa,
kidali kongolela
zilipendwa,
maxi na zembwela
zilipendwa,
yumane chana fela zilipendwa.
Izo ni zama za kale,
zama za kale.
Wanapenda kunishobokea, tena sinaga nyodo, ukinipa mimi napokea, sikikuteka kogo, chukua na makutaongea, nitageuka mbogo,
with it. Mapesanta kuchukulia utaninunia usijisogeze. Utaiacha familia kuiudumia nikupoteze. Unipe nyumba gali pia sio mbili pia eti unimeze. Mwanamke anahitaji noti
I want to mind you. I train it. man zele we and right about now na chill na DJ Ian Wasafi. DJ Ian straight out of Bondo, let's go.
Just leave us this some dollars. If you wanna go, just give us money. Yeah, yeah.
Uja tu chete, uja, uja tu chete.
I'm going away.
Uja tu chete, hey. Uja, uja tu chete.
I'm going away.
Uja tu chete, hey. Uja, uja tu chete.
I'm going away.
Uja tu chete, hey. Uja, uja tu chete.
I'm going away.
Awote
Uwanitamus.
No matter where you go, remember the road that will lead you home.
Uwanitamus.
That will lead you home.
Right about now na chinga DJ Ian Wasafi. DJ Ian, straight out of Bondo. Let it go.
Jerusalem, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalem, ikayala mi ilondoloze Shilana Dao yame Aikolana Buso wame Aukolana Ilondoloze Zuhambe nami Dao yame Aikolana Buso wame Aukolana Ilondoloze.
Ngongingo, wo wo wo, anangongingo, wo wo.
senti
ngongingo
kama lina donda donda kipenesi
wawisha
nisha mikujibenue kwenye picha
ngongingo
kama mepigwa pasi kigodoro kina usika boshi kwini sancho kapachu pachu vipi la menina wamu njaku nampenda
anangongingo wawawo anangongingo Kamba semitela, neso neso nyuma kalambanda wo.
Ebo, kama kiduchu akinesi kwa kanga
Gongingo, la mama Paula kajala masanja wo.
Ebona, vipi chanandi, kina bamba
Gongingo, la vera sidika
Igi misifa
La shishi baby pale akiwa napika
Irene Woya we lazima kuteke
Nasema La madam we maje wapi tuliweke
Nampenda
Anangongingo Anangongingo Nampenda Anangongingo
Niseme madam nitakatitema Makinona na shindo atakuhema Au Vanessa kanena na nitaka na jukes atatema Nataka nifanye sinema Olozana ne siwema Kitipi konjema Au niende kwa sepetu wema
Ati ntoke Kuzenu ntoke
Asali, wapata kubali Akimwage kia mochali Ninatafakari Kichwa ni maswali Ni mtongo zezari Akijua mundi siatari Rozi ndauka Kajalabia hadina salama Moze ya basi jeni dunia Kwa ntilama Mkubwa fela tale salam leaders Nizu shepese wame nipiga Chege na madiwa sije nipida Iyowe, nataka nibadili ratiba Kwangu isijeleta msiba Nitoke wa safi niende kwa kiba
Yeah.
Atindoke
I'm
kujua wewe unitafutie kipenda roho
awote.
You happy kama unanisikia, fanya unisaidie usichoke wo. Tumia wako ujasiri na machachali, chumbi sukari niweke, nenda na ufike mbali. Ukipata hodari usisubiri nilete, ila sitaki kunguruni akaiba ndani kutwa kuzuru la mitani kula mifupa. Sojua penzi nini wala shukurani, chochote anakula hata kile kinachonuka. Akanifanya mkaze jawa mapenzi, mkawa mimi jawa mapenzi, akini kasinzia jawa mapenzi, o masiki jawa mapenzi, moyo ni mtaumia.
I want
it. You're my sexy rose, come use like your vanilla. Can you cook your mose? Come a pochina ngawira. Sani patie doze, kasi tache ni panira. Sini fanyia jose, tange tange kajamira. I say, you're fire baby.
Fire, 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 baby.
Fire, oh, oh.
Fire, 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 baby.
Your love is sweet.
Fire, 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 fire.
Winch,
fire, 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 baby.
Fire, oh, oh.
Fire, 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 baby.
Fire, baby.
Fire, 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 baby.
Check a sura kitot.
Fire, 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 baby.
Kini usa kabisa no mot.
Fire, 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 baby.
Wasi wasi ndo akina kwa kosina. Yuta njema ifagisha na uzima. Kuna kesha kulitabi, bendo kuchina, baby. Tena wengine wakubwa mili, watu wazima.
Tanga kunani, kurugu mechi mkwa kwani. Mtoto tari wakandana. Samba chumbani, yendo mesi uwanjani. Sini pie simba yanga.
Mbuma kama tsunami, jinsi kuna tatema. Sura zari na sani, shepu sepetu emu. Oh, I say, you're fire, baby, you
fire, 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 baby.
Fire, oh, oh,
fire, 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 baby.
Akicheka sura kitot.
Fire, 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 baby.
Akini usa kabisa no more.
Fire, 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 baby.
Let me tell you something about this bobo.
Fire, fire,
but get for him because of rumble.
Fire, fire,
I'ma see the way they love, they make me to jarry.
Fire, fire,
so not only him go fit and join my figure eight.
Wasafi DJ Ian straight out of Bondo. Let it go.
Ian DJ Ian Wasafi smoking street hits. We are Ian Nation Worldwide.
wote.
Lakini moyo unakata, nimeamini kikulacho ni yule unaona nikufa. Nilifumba mboni zangu kwa wengine nimuone yetu, nikamwaga jasho langu.
Nijitaji
sana wenda siku mbithisha labda, ila kina chonchanganya hakuna mbia kabla.
Singa nakupa maua peleke, usiji natupa naomba weapoke. Nasuna ntafunga siku niwaonge, ape baraka mumba watoto walete.
Awote
yo beba pesa yo Cleopatra mkula
ase otele minona kwe osali no lokote na motokia chibude wataka ule wewe yo beba pesa yo. Yo beba pesa yo
les pacificateurs jusqu'au bout vital kamene
you manoka gati zo banoka gati you manoka gati zo banoka gati.
Zagolia, to zagomela, to yena programme. Lije, 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 lije te yo beba peza ya. Yo beba peza ya.
Kilo buhunda, Jean-Paul Bichweka.
Obani bulo na dize, olembino na duze. Dalaba ninga ma continue, nazima tangwa sale. Yo beba futa
la haute dame Elga Elegance.
Yo beba futa ya.
Salomon, Ben Salomon.
Yo, you man no gagati. Yo, you man no gagati. You man no gagati. Hey, you man no gagati.
Le MVP, MVP, Serge Ibaka.
Okay. Chi. Oh yeah, Sukuma, we, Simba na washa moto. Sukuma, we, ambia walale watoto.
Masta cheza shubaka yoko, sayoko, yani kambo na chambado yoko. Moko moko
wape wape
wape
nasema wape
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 sasa wape
wape
sometaka sha
wape
komesha
wape
you know ya kwenye cha
wape
nongesha
wape
oya mateka mikono juu hebu shusha chini
ai
leta tena juu shusha kwa kiuno.
Tunanyatia nyatia, zaku nyatia nyatia. Tunanyatia nyatia, zaku nyatia nyatia. Tunanyatia nyatia, zaku nyatia nyatia.
Excellence ZK, la fondation des NT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoléon.
Mandala,
the one and only.
Le patron
Boss
Ahmed Achou.
Papa Benjamin Wenga.
Party Benz.
Aïe. Nakari.
piga yo pe. Uwezi. Mambo na piga yo pe. Uwezi. Fungwe na piga yo pe. Uwezi. Babala, Simba Babala, Chibu Babala, Mondi Babala, Zombi Babala, Makufuli Babala, Makonda Babala, Wasafi Chamala, Mako Bomani Kopo Koko, Leondani Tokesha Bobo, Wata Sambasia Koko Moko, Moja Baridi Moja Moto, Mechokati, Mnataka Lala, Tungi Limezidi. Tuzime muziki twende kisambo gile sambamba hapo vipi na bamba ino gile inatamba basi chani kamusamba eh. Wataweza kweli kushindana nasi hata wakiungana matusi kututukana Dangote babala Simba babala Chibu babala Mondi babala Zombi babala Magufuli babala Mwakiembe babala Wasafi jamala Ati mselema, ati cha selema Mambi nyengema, lishimo metema Amefosi bifu msela leko Amebaki masono neko Kunze kujogati, kisha kuwashe Cheza kama monkey Kunjo kidangi dangi Hey, tumo achaba Kidude Akishomoki Kidude Kime wanasa Kidude Wana tapa tapa Kidude Chise kano boten 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 Dangote babala Simba babala Chibu babala Mondi babala Zombi babala Makufuli babala Majaliwa babala Wasafi chamala Tuka ukipanda na ile shate na vua Tuka ukipanda na ile buka na vua Jamani na vua Mama na vua Mwazenu na vua
About now na chill na DJ Ian Wasafi DJ Ian straight out the bondo let you go
baby mo nifanye biki jiu nitafune ama niwe sindano na wewe uzingo nifume ama niwe no uwe maji yangu na wanume nifanye kucha kama ukiwashwa mini kukume sema mama niwe duka la vipondozi nikuvutie kwa kila kitu chuma niwe simu unalia hata nikikubipu Nguo gari ya bosi wangu Kwa kuzezeta, zezeta Niko rathi nifunge ulewewe Mimi zezeta Hauna taka ate nyumba ya baba yangu Kwa kuzezeta, zezeta Kifaranga ni bebe kama mwewe Mimi zezeta, zezeta
Mi ayuti lalai Baby chimani Waiti masai Mzuri ya dinani I know you like Mumbai Uko kama nyumbani I can buy Hyundai Haifiki mwakani Tena ujui poda Wala upaki mascara Shepu nyuma kidoda Sauti kama ya stara Mpuna lipsi nye mama Utole muje demi vida Kino chakufa akanga Macho kama umenyonya wida Oh baby Girl I want to see
Asa kokoro baby
Asa kokoro
kokoro
anfinye konda
Asa kokoro kokoro
Asa kokoro baby
Asa kokoro
kokoro damuga kunge njanji Nini kani jagoni Kusa uma moyo kunge njanji Aha, jali Damuga kunge njanji Nini kani jagoni Kusa uma moyo kunge njanji
Oh, jali Uga kunza masuga tira watora mari
Oh, my mama
Oh, jali
Yeah
Ano mira mira newe ya banji ani
Aka tatai Squeeze kitikitai Napata macho na kiona Yeni ni osipita Wakati kwa kuna fona
yeah.
Na penzi sisuruani Seme kichano atajona Vyo chone tafadhali Sineke mibai kanchoma Wakaja wa magari Na nyuma za kifari Wakalamba asali Kanyaja doro Wapaja mikidali Chipsi kachumbali Wanini sa ugali Sijajwa diforo
Waka waka pesa kisa fiyo
Stingu kira
Waka waka pesa kisa fiyo
Si wana pisa jami
Waka waka pesa kisa fiyo Waka waka pesa kisa fiyo
Awote
Sijapanga kudanganya Nasema ukweli mama Kisa na kupenda sana Kisura Masema wanipenda Ila maisha yangu maseke Michicha milenda Domenyo yangu na ya kuku mateke Yani chenga Kila siku kilio salini ni cheke Sina tenda Ugali buguru ni mboka temeke Nafurahi umeniridhia Niwe na wewe kimwali Maisha yangu mitiani Isoesha maswali Ukifika nyuma nivumia Mana hali siyo shwari Asubuhi mchana patamu Chioni nukula futari tena Huku kwetu Uda wote wateja natinga Biwaro getu Ukifuwa kumbuka kufilinda Huku kwetu Uda wote wateja natinga Mwani we Sala la nyuma na gari mibado Mibado
Mibado
Watoto wa bibi Wanacheza kote mpaka kwenye matope Wanavua wiki
yeah.
Kama wamegombana na ebito Fanya kama unadukua
Twende sasa
Unanengua
Twende sasa
Unapika na pakua
Twende sasa
Chukua
Twende sasa Mabobo bobo Tunakesha popo
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe
Tunakesha popo
Nasema popo popo
Tunakesha popo
Shika pesa tusepe silali mwenyewe
Tunakesha popo
Anasasa mbua
Kalewa
Anakipinu
Kalewa
Anajichetua
Kalewa
Ayayayaya
Kalewa
We Amaboko
Hey Amaboko
Hey Amagunu
Hey Amagunu
Amaboko
Hey Amaboko
Hey Amagunu
Asa baby show, show nyesha litokuka mama Baby go, go, mesha usijali lawama Kana sipiti titi, kwentofu chichi chichi Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki Kwenye nyomi kichichi Manyo ni tigigi Twende paka mon kibiti Pinza meshi mon kimbiji Katoto kana papara Upigwa nye mekipara Mbuta kama sigara Nasema po 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 po
Tuna kibiti
kesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tulewe.
Una kesha popo.
Panangu popo popo.
Una kesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe.
Una kesha popo.
Aye aye.
Kime mpana.
Oh kidaluso.
Kime mpana.
Kaisha leo.
Kime mpana.
Somba kama fuso.
Kime mpana.
Umo.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Hey, amagulu.
Amaboko.
Awote
alisema kadunia ina mapambo yake, kiacha majumba pesa magari ni wanawake. Nimezunguka nimefika kwake, siwezi ficha nimeshanasa kwa pendo lake.
Harabana kakuma kimwana mwenye sifa ya upole, atama kakusifu sana ni tofauti na wale.
Wajana kule nilizama, tafadhali niokoe mama mama. Unipulize nipoe.
When on my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali one day.
When on my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali one day.
Una ficha mbele kupajiri yako.
Jia jia
jia jia jia jia. Una ficha mbele kupajiri yako.
Jia 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 jia.
Kama mtoto mina kubembeleza.
Jia 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 jia.
Kichola kola pungu kama lani konyezi.
Usidate
na njonjo za mapenzi, vicheko bandia usuni kuleka kumbe anapitendi.
Awote
maufundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chenji. Anakuchanganya kiunoni shanga, marashika mauko peponi. Mtoto sauti kinanda ya kumtoa chatu pongoni. Ukisha tafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video Snapchat. Kumehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisana kesha jimu kutafuta six pack. Naibi
oh na na na, oh na na na.
Naibi oh na na na,
oh na na na.
Body boy, body boy.
Kipota boka madaina
queen,
ana shepu ya birika. She got the eyes from China, hips from America.
See my baby she's fine. She the rock designer. Hey, twende chumbani tena gizani, pige bezi la maina. Hey my baby, I am feeling you something. And tonight I'm ready. Only you that I'm wanting now. Yoto changa nyezege, cementi na udongongo. Mwendo wako wa matege, uko nyuma mgongongo.
Danza makulusa, danza.
Gongongo.
Danza makulusa, danza.
Gongongo.
Danza makulusa. Danza, danza mokulusa. Danza, leila leila. Pashi la balish, otashi kotalish. Ntapu nekasho, leila leila. Pashi la balish, otashi kotalish. Ntapu nekasho, leila. Nya maliko. Wani lava malavi, unconditional. Pangen kote style, original. Tell me what you need,
my love.
Babe, wanna be,
my love.
Hey, tell me,
my love.
Baby, can't go feel,
my love.
The way you move your body, yo.
Yeah.
Look out where I'm afraid of, yo.
Yeah.
I wanna be your baby daddy, yo.
Yeah.
I wanna be your Super Mario.
Yeah.
Come to me.
Yeah.
Baby girl, come to me.
Yeah.
ABC.
Yeah.
Baby, come get the D.
Deal na nina chill na DJ Queen. Cute. She bad. She bad.
Ayo
Money man zele we and right about now na chill na DJ Ian wa sasa. DJ Ian straight out of Bondo, let it go.
Kwanza upendo baraka ni kuchunge ntijisumbua wejichunge tu
mwenyewe.
Nasikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe. Hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia. Yes, she's my number moja, wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napopona.
Hata nijuta kupenda.